dachimsafi.com.
Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepitana wengi, nice not fair. Naona mauza, uza. Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepitana wengi, nice not fair. Naona mauza.
Do mchezo gani mamba fake promise. Haitungejua jinsi gani na miss. Unaringa ringa kaba bako polish. Mi mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, December, oh, December. Dota nipa, tararira. Si ulisema December, oh, December. Dota nipa, tararira. Nisubiri disimba.
December, oh December, don't tell me, tell me, you'll see my December.